Amaphosa usho lokhu ngenkathi evula ngokusemthethweni isibhedlela eNorthern Cape. Usekela mengameli-ke uthi kumanje basey'nhlelweni zokuqalisa uhlelo lukahulumeni i-National Health Insurance nokuhloswe ngalo ukuthuthukisa ezempilo kuleli. Uthi uhlelo lwe-NHI ilona oluzoqinisekisa ukuthi usizo lwezempilo lisezingeni eliphezulu liyafinyelela kubantu.
We are implementing the NHI to ensure health equity by reorganizing the public and private healthcare system. Through the NHI, we will pool funds to provide access to quality healthcare services for all South Africans based on their health needs, irrespective of their socio-economic status.
This is the special ANC.